Hello Beats Production.
Haya mapenzi kizunguzungu ya wanadamu, tena machunguchungu hayana hamu. Mana pia wao wanajita marafiki, ila ni wao wamejawa na chuki. Pia wao wanajita marafiki, kumbe moyoni mwao wamejawa na chuki. Mwenye mapenzi ya kweli, roho yangu unanitunzia, unifanya tangu jadi msalabani kunifia. Mwenye mapenzi ya kweli, roho yangu unanitunzia, unifanya tangu jadi msalabani kunifia. Penzi lake zaidi chocolate, 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 tamu lake zaidi chocolate, chocolate, chocolate. Penzi lake zaidi chocolate, 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 damu lake zaidi chocolate, chocolate, chocolate. Wakanichekaga moyo, wakaupa maradhi kwa kunisimanga. Yakanipanda kichwani mwezi nusukulala. Nimepata jemedari mwezi mwenye thamani, wangu namwita Nyalali. Alimaliza kalivari, amenipa tumaini, bora kwake nitulie. Kamu chokoleti, mezi la Yesu imezidi utamu wa chokoleti. Thank you.